Abantu abalali, abalali, abalali. Siya kipa ngafa na ngafa. Abantu abalali, eh.
The bad number.
Abalali. Limehama bata kutoka Tabata, tunakwenda Kino kungoa mafame, tuje nao Sinza. Si tumejipata, tumejipata. Kuna watoto wakali, wapo kidimbwi, simu zao zinanivuta. Wale wa Juliana, elementi, kitamba cheupe, nitawafata. Dar es Salaam Osteko, kofia zinashusha kama tushamalijuana, hakuna kujuana. Na nikiwa liquid capital china ba, usinilete michongo ya kuniteksti wapio, kunita kiongozi mkubwa bigi wapio, ndaza wapizo. Dar es Salaam usiku, Moro usiku, Iringa Mwanza usiku, Arusha usiku, Dodoma usiku. Dar es Salaam usiku, Tanga usiku, Kigoma usiku, Shaitan Mbeya usiku, Tabora usiku.
Usiku alo nimejipata, meza yangu ina wachumba, Veso pina mowet, mienge na kuja inapishana. Staki shobo kujuana, kwenye tebo kugandana. Umekuja kusalimia sasa mbona tunagandana. Oyawe agiza shisha, mitungi vesha. Leo tunakesha.
Dar es Salaam Osteko, kofia zinashusha kama kusha marijuana, hakuna kujuana. Na nikiwa liquid capital china ba, usinilete michongo ya kuniteksti wapio, kunita kiongozi mkubwa bigi wapio, ndaza wapizo. Dar es Salaam usiku, Iringa usiku, Kagera Singida usiku, Igunga usiku, Musoma usiku. Samaki, samaki, wabubi, the kaski, kidiama. DJ, elevat, they don't, there is liver. They hop, bambalaga, DJ, galawa.
Dreamcash Records.
Na cha 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 ino, King Lumo. This is the dome, Dika wa VOA.